you're not good, pretty young girl. She not S-K-I-E-S.
Omukwano tukwagala naye kuleta bulumi,
kuleta bulumi.
Bandi tebali bulungi nga naye baguma bugumi.
Mbonya bonyeza nyo baba, uli muzibu kubako nga taba.
Bwonga ntuma naye mutima yatuvuga,
yasima gwe tata.
Okwagala kuno okwagala, amagezi gabula ddala. Kwagala luno nze nkwagala, olusinawo njagala. Njagala kukitanze naye mutima gwange guganye. Buli kirombeera mukulu mwanze naye mutima gwange guganye. Njagala kukitanze naye mutima gwange guganye. Buli kirombeera mukulu mwanze naye mutima gwange guganye. Kwakutegeera love webeera, kwakutegeera ne bwonumye nkyanzireera. I gave myself to you, wanyingira mu musaayi. Olabika wankola ku jadu nga weebalama bukyayi. Omuziga bwe mbukaba bwe mbusimula, bembi nyumiza bankowa. Nkusaba ompumuze biswaza kuba nkugobye n'enkowa.
Okwagala kuno okwagala, amagezi gabula ddala. Ng'omwagala luno ng'omwagala, amagezi gabula ddala.
Njagala kukitanze naye mutima gwange guganye. Buli kirombeera mukulu mwanze naye mutima gwange guganye. Njagala kukitanze naye mutima gwange guganye. Buli kirombeera mukulu mwanze naye mutima gwange guganye.
Bakuzegera nahubebera,
bakuzegera ne bwonumye nkyanzireera. Mboyagala ennyo ebivaamu n'okulumwa olumwa nnyo. Jebikoma kunyuma, jebikoma okuluma.
Okwagala kuno okwagala, amagezi gabula ddala. Ng'omwagala luno ng'omwagala, amagezi gabula ddala.
Njagala kukitanze naye mutima gwange guganye. Buli kirombeera mukulu mwanze naye mutima gwange guganye. Njagala kukitanze naye mutima gwange guganye. Buli kirombeera mukulu mwanze naye mutima gwange guganye.
Bakuzegera
nahubebera,
bakuzegera ne bwonumya leero nzirinja.